Mais va, et fais le rite. Je te rêve jusqu'à mes morts.
Yogo Onde.
Nikuona puna pato mawenge, kinigusa na kuwa kabwege, mkalume nikata kiwembe. Ahua, wengine kwa nani niende, sisi tosha nilisha usembe. So ni amini baby, acha wano dharau, eti siku nta kusahau. Nia yao niteme, eti siku pende. We wangu wangala, umewapiga bao. Najihisi sugar baby, shida zako nizi bebe. You are numero uno.
Let you down, even when you're not around. I'll always keep it grounded, baby. Sweet melanin, my chocolate tea, adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm what to prove, I'm like a copy. So get caribou, baby. Oh, and I mean, come on, man. Need the energy. Oh, need the energy.
Upende, we wangu wangala. Umewapiga ba, najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno. Kwa tayari nisha kupenda mami. Mami, mami, mami.
Unani malizaga vyako vitu flani. Unani tosha wengine wakazi gani. Itamini ni kuzidishie tamani. Tamani.